squeeze me body to your body, I'm free. Chiba. Touch all over where you want, I'm free. Move on and zombies cares, you want me. Kitako.
Nimepata mchana mureni, nikanguka kwa love direct. Jina lake sijui, maswali hajibu, sijui nifanye nini. I love the way I dance, I love the way I cheka, I love the way I mira. Oh na 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 na, tiki tiki na na. Oh na 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 na.
Wangu, mke wangu, nataka uwe wangu.